Rimsy in the mix. In the mix. In the mix. It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke. Hey. DJ Rimsy, the Scratch Master. Master, www.djrimsy.co.ke. It's DJ Litmus, www.djlitmus.co.ke.
Pam digita, wine wine be, washa washa be, loco loco de. Pam digita, wine wine be, washa washa be, loco loco de. Jeshi yangu nguru na sino baya. Si usiti gode na ni mambichwa. Wada uketo kuburudika. Ma empress ni kudigidishwa. Kani ngono wada koma. Mangoko tozi manga manga. Pasa pasa ka adikicha. Maboko nita anavuga.
Kude kude with a big fat goody with a gude gude. Go down low mami cheza kude kude. Mini guze guze mbako stuke due. Ni kukune kune. Underwater chini ya maji ni kukumbe kumbe. We mtamu supu tamu kaya kunde kunde. Kitanda ni mtihani tunde shule shule. Na you know ni mashash na kibena.
Bang digita waine waine be. Washa washa be. Luku luku de. Bang digita waine waine be. Washa washa be. Luku luku de. Bang digita waine waine be. Washa washa be, luku luku de. Bang digida, waine waine be. Washa washa be, luku luku de.
Nare 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 nare. Nare 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 nare. Nare 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 nare. Nare nare.
Niko na moto naeka betri ever ready. Ukikamu utanipata nimested. Machetani I'm waiting for you babe. For you babe. Nimepika kahawa na pia njoti. Ani mtam cream creamy kama keki. Nebete tunyodo tuwa kutu nini. Mishike tight baby kama polisi. Napendo kudunga tight ama mini. Ama mini.
Mama na badman nimelan na kibeng. Na kibeng. Hawa super wanadai ni wabeng. Ni wabeng. Bori niko love lakini sina bell. Sina bell. Tunapenda kanji pate tukwa bed. Tukwa bed.
She saw no terrace nanga bigi kara kiki.
Anani mada hitman nini mazishi. Big bati jaki sura hani tishi. Iwe kando ama nani tutazi.
Bang digita, waine waine be. Washa washa be, luku luku de. Bang digita, waine waine be. Washa washa be, luku luku de. Bang digita, waine waine be. Washa washa be, luku luku de.
Kaolonga, bao mili tatu mina fuma. Kaolonga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaolonga, bao mbili tatu mina funga. Kaolonga, makeki kawa tatu nikipula.
DJ Rimsy, the Scratch Master. www.djrimsy.co.ke.
DJ Litmus, hitting up press, press, press.
Kaolonga, bao mbili tatu mina funga. Hey, kaolonga, makeki kawa tatu nikipula. Hey, kaolonga, bao mbili tatu mina funga.
Siyezi kuwa tu tribal. Tuga joni pesa buda jomi ni tribal. Inaside kwa keja na main na nadai call. Wanjiro ya ndakini wanadai call. Kwa limbia mesi ya kuna pass, minafunga. Hakuna harambe misi yolunga. all welcome lakini si kwa chakula. Rada ni ma socialite chorea jo machura. Uliwa mada shiro pale wa bebes kilo. Zika shika zika nice utadhani zero. Hitman badman kare kotero biro. Kotero biro kare kotero biro. Kema langwe from this lights and blue ticks. Tango get attacker wakadai ku get kiss. Tuli get us sayu wana give this. Wana die benga ni mechikuli kom Netflix. Hey, Kaolonga bao mbili tatu minafunga. Hey, Kaolonga makeki kawa tatu nikipula. Hey, Kaolonga bao mbili tatu minafunga. Kaolonga makeki kawa tatu nikipula. Kaolonga, eh, ni Kaolonga. Cheki fresh luku mina dunga tu adida. Nikipiga show joma ngaozo wanawika. Senda fiti jigi fiti zina die. Wate wakipula poko sexy wamevai. All I say is how are you, you can say you fine. Nimechanga mko kidai extra time. Zimesha lipuka, cheki floy kinuka. Watu wanabanjuka, wameshika ukuta. Ninjo kina nduta, wamejaza mafuta. Piga left, piga right uwezi daka. Top shaker kila mtu anakato. Mina wache adi kipa ame data. Pull up with the gang, we real don't data. You can love it or you hate it, don't matter. Skiza ngoma wezi toke ikibamba. Toka wa bebe walibaki waki Kaolonga baa mbili tatu minafunga. Hey, Kaolonga makeki kawa tatu nikipula. Hey, Kaolonga,
Kaolonga
baa mbili tatu minafunga.
Minafunga
Kaolonga,
Kaolonga
makeki kawa tatu nikipula.
Nafula tuma bao wanadhani mini wao. Kwanza vile imeweza wanafakulipa dao. Match kwenye beat kama fande ya jalipo. Wanafunika tungoma itabaki mmezikwa. Tingisha tudiaba usiotope kujanika. Tupate kwa kuwanja tunatema siku banja. Amechora saba mina kuja tunaraba. Niite tuolunga nimekuja tukufunga. Weka piti mina dunga. Uyo ni wako mina sunda. Washa shada mina vuta. Toka runda hadi tao. Imebaki wa membao tharifondo tunamao. Tunazitoka tuwa dimoro ni watiaji na wasoro. Itabaki mmeti weni mble na pigwa zi. Wenga dunga kama B. Anapenda tuka D. Mina mpa double D. Toka doni hadi B.
Kaolonga bao mbili tatu mina funga.
Oh yeah. Ato kuimtamu aje wezi jibula.
Makeki kawa tatu nikipula. Kaolonga bao mbili tatu mina funga.
Beana yo kitu.
Teacher rinse your soul.
www.djlitmus.co.ke.
I don't want to come out of the jikula.
For DJ Rimsy on Facebook at DJ Rimsy, Instagram at DJ Rimsy, Twitter at DJ Rimsy.
Unaweza pewa binoculars. When he old school car inheritance. Unachocho bado na mashenani hands. Unajua spelling ya anonymous. Unapenda chipo na hunoni ass. Kikamba nimemea pembe. Bauru mbuji topa tembe. Posta na wakata wembe. Sekete kakue kiwete. Pum pum naipepete. Sile queen na mtepe tepe. Basenge tuwa lenge lenge. Suramba na watuwa teke. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu. Dudu dudu toa kutu kutu. Nikona dudu dudu toa kutu kutu kutu.
Run the track!
Hey! 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 Hey
Turn it up.
Ringing on your goro, la fakuwe solo. Kwanza kiwa momo, buda na mchongo. Macho zako ndogo chongo. La mimboko mbaka uzogo. Dema kiwa kampwa na stone proper. La fakiwa vajwa na dondosa. Pale downtown na dondosa. Pale down kudondosa.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye wewicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda. Napenda fanya na feel kama veteran. Miu die, miu die, miu penda. Napenda, miu penda, napenda. Miu penda, napenda. Miu penda, napenda. Miu penda, napenda.
Niko kidalio shamba nda chunamboka. Leto jaza kwa chupa ya Johnny Walker. Ninataki ya mayangu na rieng. Nazichuna kama jengo kunyanda upigwa mboka. Hukumanga kwa tumzangu. Kuna panya supa kata kuna nyoka. Wakichaka kitanda riko na sofa. Chapa chapa kichapa na kia broma.
Venye wejibeba nga miudai miudai miupenda na penda. Chako venye wewicheza nga miudai miudai miupenda na penda. Figure fire yani dangerous. Miudai miudai miupenda na penda. Fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda. Miupenda na penda.
Pambulu, luku, washa kindukulu. Kam tu kijani ni kupige maviboko. Pali Instagram, tachachisha na kimboto. Venyo na watesa mina penda. Mangoko, mangoto, maloko. Ziko kwa mbosho, orosho. Madiva zimebundi na nikuru. Kulamba mururu, fika ndono juu ya koto. Burugu, kukaba kwa kila mauru.
Kwanza venyo wejibeba nga miudai, miudai, miupenda na penda. Chako venye wewicheza nga miudai, miudai, miupenda na penda. Figure fire yani dangerous. Miudai, miudai, miupenda. Miupenda na penda fanya na feel kama veteran. Miudai miudai miupenda na penda.
Kuru kushuka ya kasha kuru kukungu. Bendi lako limeniko mika kutu. Limenishika nine sema tumatutu. Karibi ya chapter no nipike mabutu. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Ntaka nyena wendon, taka nyereke. Ntaka nyena wendon, taka nyereke.
Chibobo wangu, mwodari wangu. Chibobo wangu, mwodari wangu. Siwezi kukatana kupenda na bado na amini. Siwezi kukutea kila daibana mibado na kuwaza. Umefisho yangu bado inakuwaza. Kukutex banda ndolekua ni mablanda. Kuchapa wera daily kungangana kwa vibanda. Ulinipenda mi, ata kuliko jana. Ata ulize mi, siwezi kukukana. Ulinipenda vile toki manga chapotondo. Wakati sinado nikibishana na kamonga. Tani ukipitwa na maboy, wanna dance. Nazidi kuwa lalando iweze kuwa pain. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani. Siwezi kukupima we, siyo mama pima. Itabidi ni kubebe tu kabegani.
Kuru kushuka ya kasha kuru kukungu. Bendi lako limeniko mika kutu. Limenishika nine sema tumatutu. Karibi ya chapitono nipige mabutu. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Zungushie wendon, zungushie wa. Takenye na wendon, takenye reke. Takenye na wendon, takenye reke. Takenye na wendon, takenye reke. Takenye na wendon, takenye reke.
I want your boy with a ghetto loving. It's my dear that you say you've been wanting. Nita Kenya, nita Kenya. Oh no, I don't need a. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I'll be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey. You say that you're wanting my body. Tonight you are touching my body. In return I'll be bouncing my body. Squeezing my body, calling me honey.
Nika holy holy, toto nika holy. Nika doli doli, toto nika doli. Nimechizi with your love, situezi. Niko stendi kulipoti juu ya wizi. Moyo wangu ukangawa na mizizi. Penzi langu ukalipa na mandazi. Kedi night ni kupenda tukichizi. Kukufota fota tuku kama mbuzi. Vato zako sweet baby za ningora. Kuna venye wacha chisha kakangora. Ukifika venye fakwa wa, wanarara
Kurugu shukwara kashakuru kukungu. Penzi lango limeniko mika kudu. Limenishika nine sema tumazudu. Haribia chapto no nipige mamu.
Zumushia wandon, zumushia wa. Zumushia wandon, zumushia wa. Zumushia wandon, zumushia wa. Zumushia wandon, zumushia wa.
Wameshikwa na njala shindo kule gani. Na kuna nyoka inamonyesha kule katikati. Sare, staki na mahita kula ningori. Imebarikiwa sana lakini inangori. Nyaku sare, siku mari mbogi, siki munyoski. Nani bush, ina van, shina ile ya Moses.
Yeke man, shafashi na posho. Yeke man, nyelete kigosho. Yeke man, karedio gashoro. Yeke man, yeke man.
Akakanguna ni kamali au mare mare. Nikamali au mare mare. Akakanguna ni kangale au shashamane. Nikangale au shashamane. Akakanguna nikamale au mare mare. Nikamale au mare mare. Akakanguna nikangale au shashamane. Nikangale au shashamane.
Niulize kana kaa vile kana kaa kwa picha. Au toto ni mafilter. Na nikitoke nako katoto katachachisha. Au tabidi nimeka ficha. Kaneza pika chapo na vyombo safisha. Au form sake ni mapiza. Kila saa baby can we take a picture. Au katachoresho giza. Ako kakitu minakata mani. Lakini kitu nao inataka mani.
It's DJ Litmus. www.djlitmus.co.ke.
Sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, iva kimali adiwisha mehomo. Siyo sidong. Ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, siyo sidong. Ini sidonyo, iva kimali adiwisha mehomo.
Kristo, Kristo, lejo Maria. Shika, picho, teni Maria. Assalamu alaikum, ni petu waria. Kwani walibora, ni keno Maria. Ati kicho, micho, niko na kizia. Kisho, kisho, kujazilia. Mwaka, maji, ya kunyinizia. Niko shata, mangi, ya kupaliliwa. Ati, oi, torea, oi. Kani magowe, riso ni romtaka. Ati romtaka. Kani kadonye ni romtaka. Ati romtaka. Kani kaponye ni romtaka. Ati romtaka. Kila mtu tunde match. Ati match. Kila mtu tunde match. Ati match. Ati tease a lot. A lot. Ati tease a lot. A lot.
Mr. DJ. Just a joke.
Just a joke.
Just a joke.
tapo tapo Kayuko rada bigwe tapo Ni mtu wako wangu wakando Kila lisha bana napita nako
Akijilegezo napiga tapo Kuna kamotezo napiga tapo Akisha telezo napiga tapo Akipo mchuni tapo 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 Nateleza kwa bitu tata nikono kono Cheni kashabiki vila natupa mikono Anashangilia nika ameshinda loto Achumini waki ala yoni ndoka Kam ni kushow vile josi ufanya Haduki ni roga bado nitakuhanya Kisha anika na kuja na kumanya Na uma na puliza na jifanya kama panya Yopiga nduru manze kasku bidu Ashachanga nyikiwa ana dance keleu Chusikali fita na benka bambu Mindi onyuki na pea na utamu Atani wakota baki medeta Chitachuza na yomu ili kadikteta Utabatu mesituka gaifafa Kwa kitu tetema kama kifafa
Tapo 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 Kayuko rada pigwe tapo Ni mtu wako wangu wakando Kila lisha bana na pita lako
Kisha na piga tapo Kuna kapotezo na piga tapo Kisha na piga tapo
Sedi zen mkori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka
Kukukere lolo tani
Sedi zen mkori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Ukuere lolo tani lamba
Kama saba mora Atuba juka sita na ma Makada shankati sako ja Mokori na wenoza kishada
It's DJ Rimzy the Scratch Master www.djrimzy.co.ke
Mokori na wenoza kishada
Kaina washa na chapa micharaz Kauna daru kunyuma anza mwanz Kauna osha vyombo za mitambu Jia kutu na teka mto yu kambu Kini pok na me pindur Apo kukuran meni kaje ndugu Apo kuna juna haka ni kulie kinugu Apo nyeko nefodali sijikune ndugu Kei wezi pia uneza na jisi makuku Kaka usishuku na nukia nduku Duf duf neza zama ndani otero Tuk tuk na kutemia jaba mapero Shuk shuk adi izo nyaru makero Tani huo Design mkori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Atuba juka sita na ma Makada shankati sako ja Mkori na wenuza kishada
The haters worst nightmare Don't forget who played it first It's none other than DJ Rimzy the Scratch Master
Kishada Niko hae na sizi meyongwae Hapa kwandaye kuna nukanjoti wae Ikuseke niza washa tiringaye Anichafu ni mtaro yoni dark inside Nasikia harufu Harufu ya kishada Sasa ni 420 Tuka washe shada Kakaleta nare Nilipue jaba Nazikishika sana Natema kawada Kitinge kike kitinge titikika Itinge titike, itinge keke, itinge titike ka Itinge titike
Jetizen mkori na kiwa jaba Kukumanga weni kukutaga Amba lulu mina penda paka Uku area lolo tailamba
Nine kus kama saba mora Atuba juka sita na ma Makada shankati sako ja Mkori na wenuza kishada
Tamba miti wamepigwa saba Haga imepitwa na mkamba Ata mimi kwanza sija anza Leta kek moradish ni kuchimbe Twende che na simbe na kichile Peke jeng madhende sindio zile Piga kombi spagi na kichoki Kani kuchimba hapa misitoki Adi salo nilimoga njoti Wacha balo mahaga uzi sosi Nina kano msupa wende osi Siza jamdo zimeja kwa moti Nione kano msupa unapongi Adi bake miwa kulia kwa koti Kaki mbuzi ni mpandile mashoti
DJ Rimzy
Oh, my God.
them. I pretty girl with a big butt. I'm gonna be down to the party. Make you live up till you say dirty, dirty. I'ma make you bend down, dirty, dirty. When you're not on me, shinda lotto. On the dance floor, make him batoto. Wash a nare to pate joto. Magizani, vijiti, mudoko.
Tell them, hey, hey.
Bring your head down on the scene. Make you sing, I know what done a violin. Jet badness, big bad machine. Come at the baby, nika queen be machine.
Masa, masa, ya usiku sako nipu. Shika mutu, msuke mfanye kwe wako bila. Wagwan, basi dati na ye, jere muka na ye, kiku. Cheki kuna si upite na ye, usicheze na ye. Tumekuja tuku. Uyo dem aki. Wea teka bila. Aki dei tuku.
Tete mwili kakamene, unadai bones kwa mikadenge. Choko choko dondosa nyuma nene, ingiza kufe style moja kamende. Bila kusongea sha inama, bila kushada macho isha nyanya. Na kameshika utadani mbanga, yuni itavikta na piga kawa nyama.
Masa masa ya usiku sako nipu. Shika mutu msuke mfanye kwe wako bila. Wagwan basi dati na ye, jere muka na ye kiku. Cheki bunda si upite na ye, usicheze na ye. Tumekuja tuku. Uyo dem aki. Wea teka bila. Aki dei tuku. Tumekuja. Uyo dem aki. Wea teka bila. Aki dei tuku.
Drinks na mayengi. Drinks na mayengs, wake amu. Sini kona drinks na mayengs. Drinks na mayengs, wake amu tu. Situ kona drinks na madem. Drinks na madem, wake amu. Situ kona drinks na madem. Drinks na madem, wake amu tu. Sini furahide, kuna kirore. Wake amu tu. Sini furahide, kuna lorona. Wake amu. Kona drinks na madem. Ama kuna slide tu kwa mariem. Took it off the marish for my game. I'm gonna turn it down away with Uko game, yeah. Niko game in the. In a bigger poster in the. Music on my head, takes it a gents position. But bad on a co bang, yeah. We gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come. See, we gonna drinks na my yanks. Drinks na my yanks, we come too. See, you gonna drinks na my dem. Drinks na my dem, we come. Sit up on a drinks na madem. Drinks na madem, quick come on to.
Sini furahide, na kuna daige. Kasindano kame jame. Karoro kame piga mukoro. Mafisi wako chrome, mbogili kimbo nyoste. Nika juja, juvile kakotika. Piga deki, na bado kana pika. Sema teke, na figa ni ya mita. Vile kana pen, boxa na haribika. Akichuna mboga niko west. Bakali ya kirombo sani na chest alafu shot. Ile design ya revenge. Gide, gide, leo ni nambide.
Drinks na mayengs, drinks na mayengs, we kamo. Sini kona drinks na mayengs, drinks na mayengs, we kamo tu. Situ kona drinks na madem, drinks na madem, we kamo. Situ kona drinks na madem, drinks na madem, we kamo tu.
Situ plewe zile ndoro, zile zi ufanya mini grow hadi moro. Zile zi ufanya tunakosa mamoro. Snipe morale ya msha usidoro baby. Gurumisha isonge, nikuwekele kama carbon paper. Leta diambo kipusa fanya mambo. Hadi waya ishike mitambo. Juhi bunde imepeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Hibu astola imepeba mboro goto. Rungu kienyeji hapana gedongo. Bada manado. Bada manado.
Yo, shiva sana hapo utatekwa mami. Si ati na chocho utatekwa utati. Goma noma nite bazenga dadi. Naifanya bi easy rahisi nani. Easy kama doremi, 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 doremi. Easy kama doremi, 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 doremi. A-E-O-U, Rida waga bad boy. Panwa tinioshe staff room.
kuja nipo taeza Boro sikos mapema Alafu after me tufike kitong kwa meza Kita ni mabati basi kelele sitaki Fimbo joo mzito hata itoshe kwa kaki Vile ngome inachuna wacha isonge karuma Moshi ndani ya medula kasi fila sauna Kani ganji misi nasi nda kuteka tunaluga Kani sura we huna joo misi jali nda kukumba Tingiza yotako dogo dogo na doido Landia tinge keja nda kuingiza tana diro Brida utero wa kenyamu na mastingo Yoni nyonya sana menigula vichichingo Chiba sana hapo utatekwa mami Si atina chocho utatekwa utati Koma noma nite bazenga dadi Naifanya vi easy raisi nani Easy kyo Mabasi sivuti toja na kishiba kiuzazi ya daipisha maganji Sijali juyani kondule uchoma na makuku nazima manga Lafu buda hizi kutu nazima mwaga Mogi bado ni ya magazla mastona marache na bibi material la pantaka Cheki bye bye saki jobi sanga na drama kwa life Kata tunitei na mangwaya lafu my guy Wacha wasi wasi ya biljo na bye After ni makuki na keka Benza na ukipleki jokesi badani After ni makuki na keki kwa nani
Come sleep over, niko na shashamane Alafu tumangane, baby hadingware Come sleep over, nina mizinga nane Na baby usibleki, juleo kutu ninare Nikikuteki na tight na nyonji Leta pongi di chese, piki ponki Kani famiko, ya makomijo DK hop kid wako wapi jo Meza meza ako blow tu wangade eh Cheza na mic mos mos usinyongwe eh Juniteta kata veta, moto kapasi Wetika bahari ya mombasani Jampi na mi Benz pewa kitu kali Alafu oro aro hazipati kani Awo, amejibeba kanda ya ketepa Na morning glory, asubui itawa
Weza Jeki bye bye, saki jogi sanga na drama kwa life Kata tunitei na mangwaya lafu maiga Yonja wasi wasi ya feel jona bye Kata ni wakuki na keki kwa nani Benz aro kipeki jokesi
Kichwa lazima ngepa T-shirt jeans na mandula Najua inaua So standa ni lazima Maisha ikopoa Kameja furahia Nigeria, my brother Let's make that circle bigger Angola, Guinea na Zambia Bongo, Kenya na Uganda To all my ladies all across Africa Let me see my people, Jesus Got no time for you So do see you later
Scamares, 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 dunda, kadunda, dunda, kadunda, dunda, kadu. Wana dunda, dunda, kadunda, dunda, kadunda, dunda, kadu.
DJ Rimzy the Scratch Master. www.djrimzy.co.ke.
DJ Jones. I'm on the beat and it's by the paper.
Me a try. Even as it took out the night. Me a try. Me a draw a chariot. In a tuna. Ina tuna, 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 ina tuna,
Kisike jua kari we jua kuna chuno Kisike bitia mavo jua inachuna Bado meno yuko funja mfupa Bado tembo ziko funja chupa Haribu mtu wangu emezesha Usiku changa we serereka Shisha hiko changanya kejepa Ronde pili na kuja we pewa Kuja mtu gizani kisawa sawa Mkumbushe ituma ni ya pawa Na kono nasumbua kwa sana Lazima jua kutu inachuna
Ina tuna, kutu kwenye chuma ina tuna Ina tuna, kena sana ina tuna Ina tuna, kutu kwenye chuma ina tuna Ina tuna, kena sana ina tuna Ina tuna, jaba na tafuna Ina tuna, nasikia kujifuna Ina tuna, ina gong
na waroga ni kibonga. Teng ting na katia, teng ting na pitia. Zimeshika mina reg tu mabia, zikishika chora saba na dandia.
Kitembea na nare ni kakipande, afande sina kipande. Niko na omo mgenji koto kwa zabe ni kanisomo. Mkwela kama ni kware sita ingono. Mbasu wa evi jundani wa levi. Mabedi mateki na badu mabedi na medi na hedi na kandu. Makeki na kata makeki ni kanibash tailor.
Inachuna, mtu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna ati. Inachuna, mtu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna ati.
Niakareja kwa jaba niko kiso niko mbrambe. Lazima itu pambewe wa shada ama ngale. Pasi upasi mapapa si mafate. Wasnye waras na riz na donza waras. Kama mbukta piga snap 13 piga pass. Kita msinga bila class tu nazima tuko class. Kwenye sibile matras kwenye pori niki class. Niki bleki ni rauke osito ni suke nasi.
Sige jones kila pose kila mtu on tour.
Genja
ni fire. Background vitu ni fire.
Inachuna, mtu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna ati. Inachuna, mtu kwenye chuma inachuna. Inachuna, tena sana inachuna ati.
Kata kuchapa ni kama randa. Ukinipa ni raba na kukumanga. Deli manga tama fans venye na wamada. Ni kama airtime venye mimi na wabam. Na kupasho sita bora we uchore saba. Kwa kiti kwa meza hadi kwa kitanda. Misi wakabat nda kulima kama shamba. Kama pasa pasa yanu ncheze na yo diaba.
Inachuna ni vuva vuva. Niko pampa ukitoma na sukuma. Mina jituma hakuna tumba. Chakula kubwa mika olunga. Mbogi mbaa tukipula mnate. Stick watch out. Sini 1, 2, 3. Tuna wapiga piga puti kama buka tisi. Ndo chafu wa vida hadi mp3. Inachuna, mtu kwenye chuma inachuna. Inachuna.
Rimzy the Scratch Master.
Niko na bunda, niko na duda. Yaza kubaya apartment urunda. Nikulipie rent jan to December. Nibaya manzako with mini spender. Wazi kompia V8 na mafilda. Wazi kompia SS na omanika. Ukisika ligi yetu weringa. Mini bingwa, wazi ni hinda. Nime kamki bacteria kidigas. Mini mrajet na bamba omanika.
Cash cash minta kupa. Midiva na kulika. Kanite
chapata mama ako joto. Ako on hit kama meko. Nyoka mekam na liklia hiyo busto. Iki cheki rada kuna place ineza go. Ati madam minataka hilo pango. Pango taitwe nyonga hiyo shingo. 6 inch go deep minataka mo. When I'm going taku salimia shikamo. Hamwa sali na iskisi ya paparo. Rungu gori mpaka inagonga iso minyo.
Cash cash minta kupa. Minisaru na kulika. Kani tei utafunguliwa. Pia haga utafunguliwa.
www.djlitmus.co.ke.
Mbara kabisa ndio ni mtoe joto Kani ya nisa na utikie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipakisha na kupiga koto Ama
Yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Ama yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Nima pambuwa zinabambuka Nima pambuwa zinabambuka Nukilia machozi panguza Nukilia machozi panguza
Hadi choko chrada gane
Lada kamata, sista kata Chuna chuna fuzi kutumia nelkata Lada kamata, sista kata Makedani kukisikiza dike kata
Kamea nyapu kijijini Wakumi wasomi hadi majini Mashoshe mafiat wakudukani Gikimping, toka sauti Kuna nishadamu mabatini Magalde mwako jumi tini Maboyde mwako chini mta kwa karing Ai, nima ring ding
Mdara kabisa ndo ni mtoe joto Kani ya nisa na utitie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipakisha na kupiga koto Ama
Yes kidole sambusa Yes kidole sambusa Ama yes kidole sambusa Yes kidole sambusa
Pura chula anataka tukupigwa kesho Pura pura kipa anadai tu Vanessa Pura pura anapiga tu bila chesa Sura sura ananajone memteka Na kokota kibungi Minachota andipudi Tiki vile kana soka anasungi Ay, minateka tu andinjuki
Nyap nyap eh, nyap nyap wo Tandika, tandika, tandika ki nyap 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 eh, nyap nyap wo Tandika, tandika, tandika ki nyap nyap Nani alo, nani alo Landa ni alo, nani alo Landa ni alo, nani alo Landa ni alo, nani alo
Kara kabisa ndo ni mtoe joto Kani ya nisa na utikie roho Hadi kwa miso na katia poko Ukipakisha na kupiga koto
For DJ services, call DJ Rims at 0702-184-645
Party after party Party after party Party after party After party after party
Nyama 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 Ya pum pum Ya slay queen Leo ni kufly kati ngoingo Buruka tingoingo Wika tu pisika tingoingo Buruka tingoingo
Chokora mapipa Unakionsha kira Pigo kuni dakira Kamote mashira Bukinya nadira Unapakonda fira Sina saa majira Mkisi asira Teko basi pakira Unadu maria Kanivajo maria Akiga kiwashira Kauna penda za dogi Leo ni pundo kazia Kauna penda za mbogi Leo malaya kasia
Party after party Yeah Party after party Yeah Party after party After party after party
Party after party ni kumosha people yes. After party tunamosha people yes. Party after party ni kumosha people yes. After party tunamosha people yes.
I'm craving ya kishada Craving ya kishada Craving ya kijaba Craving ya kijaba Diwamburanga lena pia natuma Mete after mete Manjotiza kumwagi kazi mwagi kia privacy Aitu kwa kete Kani mashada nazi wa shadara ni ntele kwa uko kamete Deme kwa mede usike jani na mchimba tuka nyuma ndo nisione kute
yeah. Niko ndani na shida pasi ganje Hapa nipate hata kama tutake Hata mekate mkatanga na maji makale na pale Iko nini sijale Waita leta na ufanye haraka Na hizo tako zianzange kubwara Nambia DJ manaija ni swara Kali ya ride lafu short na mwaga Chekile kidiki ndo nikiangusha ndani Na bado nikibigi utakonfirma gizane Kama pina pidi ngeze dini mini nani Hadi marafiki manafiki chupu nane
Party after party Party after party Party after party After party after party
Party after party ni kumosha people's After party tunamosha people's Party after party ni kumosha people's After party tunamosha people's Ni kuingisha nisitishe nikimbicho magere Ni kulima iyo mbego diwekewe mchele Super wako ni waumatika ni loyo akwere Pigwe mbosho na dere adi atoe ni pere Kana washo na kudu apa utoe upele Nikachape tuza juju nikatuko shere
Saini panty after panty
Check
Kai panty na kipangi
Sound pia kwa radio siyo miseto Check it design ni moshika visi
be sexy. Tina ni V, I'm so inclusive, no.
Run that track!
I'm gonna put you in a brand of vagina. People ain't gonna leave this in China. In historia, pets on a minor. I'm gonna keep on going.
Hey, 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 hey,
ni jogoma kama masai na rungu bolingo iko strong leo tunavunja nyungu kwanza ni mduli goshodo katundu napiga hiyo kitu kana chachisha molungu leta your foot taku subtract chora square root tuki flow tuko track miutembe ya najishi ya girimba na mafisi lyrical master wakalindi ya sisi lalisha unapata ngeusi yako ako missing mimi tunayeye tuko chum tuma kissing nakape ya dudu nakapa joko modidi usiku adingware tukisikiza modidi
Nikaza juu turi wakisikia nimepatch madonare na hesabu tukukiwa kwenye flight moja wangu ukikaa mjupa rima utajua nimetight utajua missing night najishasha juu najua mambo yangu iko high wanakasha ngoma zetu wakisema hazidai kwenye club kila siku wanacheza ngoma zetu ndio wa feel very fine ndio wa feel very high usikaze hii mpaka juma youth watadai wanataka umekalivi wakiingia kwenye mic nimemada hii track najua itawa nice nimechinja nimeua
DJ Rims to your soul blazing.
Mojo man laki zimeshika man Welo shash kakikisha zima man Niki petroi tisha pita pan Katika nivaa kuna pinga ina van Mojo man laki zimeshika man Welo shash kakikisha zima man Niki petroi tisha pita pan Katika nivaa kuna pinga ina van
Kwa chogo nigelisha rungu bubu Ngedhani kuna ngori akipiga yake nduru Jugu kukumanga na kinduku Marash ni anjoti ndani ya boxa Nundu ipusi na fude na yosizi kula kavu Jumela lendani aiskizie kwa mbavu Tomboda tomboda ajimwagie madafu Njoti yangu ni shasha panyaru Chubui nazama Chubui cheki ishagana Chubui aliringa na namba Chubui cheki ashamangwa
Mojo man akizime shika man Gwelo shash akikisha zima man Niki petroi tisha pita pan Katika nivaa kuna pinga ina van Mojo man akizime shika man Gwelo shash akikisha zima man Niki petroi tisha pita pan Katika nivaa kuna pinga ina van
Pigwa kumbi na spanyo wa oyole Shika chuki ziki shika unitole Na kwa muti paka ipigwe vidole Na manjuti migi ni kumwaga kore Ana haka bigi sura ni akode Pigwa kishuti ni kodaru na chachisha na atoti Mode wangu anakuja daru na kohoni Tapika kwa sing adibudo mwagenjoti Mabrika mchezo ya watoto na ninguri Mapatika zote zimejezo na manguri Babigiji zote zimekulwa na madogi Kijiji yote shambuliwe na kimbogi
Mojo mana kizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petroi tisha pita pan Katika nivaa kuna pinga ina van Mojo mana kizime shika man Gwelo shash akitisha zima man Niki petroi tisha pita pan Katika nivaa kuna pinga ina van
Koni nifike koi nange sokoni Dudha ni bigi buda kichwa sikoni Chapa hiyo kitu hadia Toe maoni kwa mabeshe zake venye uli Bishia jikoni kabla Sapa ifike kabla Bela isha kasuna juma mini dume Napenda vitu za kike na unazo Wanza venye nipo ina pip mlegezo Nikubomowe nikutenge kamjengo Na venye nime steady mujulus nina lengo Na vixiko hapa nili kujana kingo Siyezi chapa dai kuna majeme jingo Nimejeza news album tetas ni single
Mwelo mana kizime shika man Mwelo shash kakitisha zima man Niki petro iti chapita pan Kachipa nika kuna kuna ina pan
Mwelo mana kuna kiki ina pan No matter how mame vandi ya kaman Kisi kanki Mwashi mbili na majani After this tupatane madizani Kujanki Msonda zitolewe parking Mseke ready ready zianza kujamping Ka, kata, katanisha Ka, kata, katanisha Katanisha yo stack ya kata
hiyo steki roma saka ka kata katanisha ka kata katanisha katanisha hiyo steki ya kata katanisha hiyo steki roma saka
leni project ndo wateka pata mi base pata na mapaka ni mapanya tuko busy tukisaka hizo panya root leo tutafieka nika spot kwenye club kwa kibanju but define nika white kame kwachu kumbe kukacheki nika bantu haka penny high heels like low shoes kwa keni maripit siyo wandu nika wacha kame peki kwa ni I swap waki
kuna kitu inobaki no madamu wamevalia makaki skanki moshi mbili na majani after this tupatane magizani ujanki msando zitolewe parking mseke ready ready zianza kujumping ka kata katanisha ka kata katanisha katanisha hiyo steki ya kata katanisha hiyo steki roma saka ka kata katanisha ka kata katanisha katanisha hiyo steki ya kata katanisha hiyo steki roma saka
huda ombulu ombululu nikireta guru panga kama kunguru manyungu manyungu manyunguru unajifanya kishasi na ngeso ni kinyaru mbona mnanigudhura kwa ndoto mishakido kijana wa majoto sitambui mi utaka adipoko wakirorio ni namboki mtoka potpo chapandisha turi ushinda kama loto manyoto manyoto juu mboko mboko na mugedi ya pewe ngafia pate joto ajifanya wa mudheru ni mkule soko nikumwaka chapcha kwa ubaza masonko
aruki do waka mwaki kuna kitu inobaki no madamu wamevalia makaki skanki moshi mbili na majani after this tupatane magizani ujanki msando zitolewe parking mseke ready ready zianza kujumping ka kata katanisha ka kata katanisha katanisha hiyo steki ya kata katanisha hiyo steki roma ka kata katanisha ka kata
Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Buzz, big man buzz. Big bang 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 bamboo.
Meku cheki toka zamani. Tunataka nadhani mimi ndio dunga kama daktari. Na baki ndani kwa ndani. Yate kwa ndane na baki ndane kwa ndane yate kwa ndane na baki ndane kwa ndane
una step na tea na kam una left na fiana kam gonga sana tia itakam na ataki kuja busta kisabe gonga 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 tuki gonga nyonyi pongi nyonyu ki gonga 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 sapo jani piando mpambia pande
Take it up as my money Tunataka na kane Mingi munga kama ya tane Na waki nane kwa nane Ewe ya tote kwa nane Na waki nane kwa nane Ewe ya tote kwa nane Na waki nane
Wati ya jina mdisi kubwa ndoye Kia isi zineka na kwa chote Chicha shuwa sindu kifika na nikuote Toka east, west, north, hadi south Kote kote, kote kote China bigi wa utambua kote 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 kote, kote kote Chafuwa sintu kifika kote 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 kote, kote kote China bigi wa utambua kote 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 kote, kote kote Chafuwa sintu kifika kote kote
Wache ni waroke hadi shoke Uwe ni wapole na mchofoke Mini master root zote Tuanzie mbote na dondoka stage zote Na jumpstart kile na majama kama fote Itabidi wao koke Water to wine hand down Quarter to nine man down Bow down Nisho nani ana land town Kutoka downtown baby
Wati ya jira undis kigwa ndoli Kia lisi ziteka na kwa choche Chicha shuwa sindu kifika na ni kuote Toka east west north hadi south Kote 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 China bigi wa utambu Kote kote, kote kote, kote kote Chafuwa sintu kifika kote 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 kote, kote kote China bigi wa utambua kote 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 kote, kote kote Chafuwa sintu kifika kote kote
Kali noti na die ni okote Kali noti si die mini sote Kukafunga misifikishi fote Ukija sisa nipote best choche
Yena dema na die die Kwa ndaye kwa nini tunovai vai Mangwai na nakutu nyege full full Walai
Si dai tu kahaba, si dai wakukinda Na dai tu kamoja, kazuri ntakalinda Na wanda niko book love, smart na wawinda Na bado tutalanta, kimswad mina imbo kuona na onoka wakaanza kuweka chuki tunapiga tu maloku lakini sipigi suti nataka dip yako maere na kula pusi alafu badeng na kapangia harusi
wachi ajira umbisi kwa ndole kia lisi zitekana kwa choche chicha kuwa sin tukifika na nipote toka east west north hadi south kote 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 tuna mingi wanaua kote 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 chicha kuwa sin tukifika kote kote
DJ Rimzy
Mavu
on the beat
Kata tenze, kata tenze 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 Kata tenze, kata tenze
Katiba Lazima tutasoma katiba Kwenye mchezo mtoto anatadhiriba Dakitari waku nipatiba Oh yeah, yeah Katiba Lazima tutasoma katiba Kwenye mchezo mtoto anatadhiriba Dakitari mimi waku nipatiba Boom shaka
Kata tenze wacha mdomo
Kita noko yako fiti ntakunyandulia Jumi kirimba chumba bepsita Napenda life skin kana dunga masara Nyonya lollipop kapoko wa moranga Chunga usidishi demguangi toka chuka Ni maguangi ukutoka paka ngoda Ni majiji ukukata pata guava Dondoa dondoa izo nyonyo kaza maya
Kata tenze 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 kata tenze
Bakbandua, bakbandua Kisha kwa flow kata anapiga dua Jawai ni trust ngeus leo akushua Mine mkwite tabidi ni vutapua Nobody can stop this reggae Na zile tembe zime boost inyege Na zile blunts zime boost indege My cup is full tabidi joo ni mwage
Menje walenje kata hiyo tenje Stenje kata tenje si tutabanje ni genje Senge ngeus ni mgenge Analingita haringi ana mawete te Kukete kwa kiti lazima msekete Kwiki dogi mdogo Go take it take it Niche nale na nare Kamble na na kibare Niko kibare Kiyo marina ima gasare Kata tenze 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 kata tenze
Tupa kutupa Tupa kutupa Mina saka ganji Kisha lipuka Punguza yopupa Tupa kwa pipa Mini na kipaji na jona bambika Kama nilizegu nipato mepika Kama weni maigu nipato mekisha Sura za mababu mazizi na tisha Na kama wezi moni jadidu na pisha Ikus inatupa siyezi fika big Nishikwe mafuta nijipige daily Nikisaka shimo ya kunitole mababy Maziwa iwe fiti kutoka kwa hizo jegi Nini mauru bila katapila baby Unacheza na yombulu unacheza videli Atukia mini mungu bado utadedi Hii ndo ufale ilfanya sige usangi pedi Chupa kuchupa, tupa kutupa Pigia hiyo shasha dizina lipuka Tutamuru sash kizi nae kaboka Ugamuru dash piga brother ya lita Sema team siku sako joy na tisha Ukiwa na wakando utaki kapicha Ukiwa yule wako Koma suna chachisha Tupa kutupa, tupa kutupa Mina saka ganji, kisha nipuka Punguza yopupa, tupa kwa pipa Mini na kipaji, na jom na pambika Ukondede na yo mazejo ni noma Nataka ni kushike kama homa Full stop, non stop, bila atakoma Kama ni noma, yute basi noma goma Kama ni goma, noma, yute basi noma Oli wandilo, wakicheki wanakonda Oli big things, alishika anakonda Nina washa koro na mambanga, mina bonda Mina cheza solo, nina right ya na donda Wabebwe, wabebwe, kama nimesonga Kama, kama, Kama nimesonga Usidunge black blue black jojo Wana piga nuru nimeshinda loto Wana sikia wivu nimeshika toto Na akienda chini usikose mboto Tupa kutupa, tupa kutupa Mina saka ganji kisha lipuka Punguza yopupa, tupa kwa pipa Mini na pipa jina drum na pamika Tenje meja namba za mapedi Kifuwa imeja mushi ya mafegi Na wambie meja nimesema mdeli Sema mwambia meja anifike bei na tesa ukunjei na pesa misi pewi Sime tuji nice, tuji nice, tuji nice tu Tuji nice, tuji nice tu Adi tuji nice, tuji nice tu
DJ Rimzy, you're so crazy
only one yellow. Hello, V DJ Jones, girl,
Kuambie buka, jeza nezo pale unuwa donda ni ya buka. Jeka na umfupo pata lifungua duka. Badieri ya funge kama stock ina duka. Mindole kijana sazo likuambie buka. Jeza nezo pale unuwa donda ni ya buka. Jeka na umfupo pata lifungua duka. Badieri ya funge kama stock ina duka.
Hini noma, hini crazy. Isi homa, hisi ushenzi. Kazi kurogas, jai kwa lazy. We songa, wacha mabenzi. Kila siku kana kumeza vitu heavy. Mini player kazi ni kugonga neti. Big deal, delo kwenye SM nyeti. Namba 17 mgongoni, cheki jezi. Dani ya rumbia, ishara ya ni kazi. Amepiga magoti, ana meza ndizi. Kitu kwa kubila damaji. Alicheki ring, akalie ati maji. Kama wezi rada basi joe ni pimbi. Kama wezi fika baby tuliza vitimbi. Toto si toto joaroro ndio wengi. Toto ni ndoto na wasoro si wapendi.
Mindole kijana sazo likuambie buka. Jeza nezo pale unuwa tunda ni ya buka. Jeka na umfupo pata lifungua duka. Badieri ya funge kama stock ina duka.
DJ Jones leo tuko black. Hello.
Mindole kijana sazo likuambie buka. Jeza nezo pale unuwa tunda ni ya buka. Jeka na umfupo pata lifungua duka. Badieri ya funge kama stock ina duka.
Anzo shei sese dema kiwa jia luta. Niko mchoki na wigisho mpate na matuta. Gari yezi songa bila kuseti mafuta. Napenda nikiroga kama nimepiga mbicho. Napenda mkikonga muna gisha seze kicho. Kili mejinyonga muna karibisha riso. Sambili mukononi yoni cheze na wakati. Jangili mukononi zai fiatu ya tire. Na maisha inavutwa. Na mpuna zile mbichwa. Zile nikikiga ninaskizi ya diko kichwa. Zile zinafanya nina speed joki ninja. Cheza na yo beat nikispeed piga picha. Cheza na yo meet nikishit naribika. Hello on the beat saina kile bekika. Nilikuwa tari na size nimearibika. Cheza na yo kitu nunajua ni ya jana. Cheza na yo mbichwa macho kala dia kinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Cheza tu bilo kazi kibu somarate. Cheza na yo kitu nunajua ni ya jana. Cheza na yo mbichwa macho kala dia kinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Chaza tu bilo, kazi niku somarata. Yule kijana, moja gaidi. Sana, sana, tena zaidi. Mina kazana, kisha miti. Na nikifika beina, sikia fiti. Na ipiga kwenye pe, kisha jia kiti. Shinda ni kitu, shisha titi. Change position, kuna piga deki. Na ukuleyo, haka kuna kula keki. Na ukue rada joju, unuza bleki. Kiki, kiki, do you love me? Apunta mbuwa, hizo jomi simlami. Hota dande san, figa basi jomi yami. Ubaya na majuu, wezi pata joma jani. Unitoa bez, niku nipa mtihani. Tune mta beb, niku pe mtihani. Na kushika kwa uneza dhali misi jali. Cheza na yo kitu nunajua ni ajana. Cheza nezo micho macho kala dia kinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi niku somarata. Cheza na yo kitu nunajua ni ajana. Cheza nezo micho macho kala dia kinyanya. Cheza bizi ya donajua tuwezi kosana. Na cheza tu bilo kazi niku somarata. Njiki wanati wanajomini ordinary dem. Yako nyati na akingoa ni vibare. Odi odi kawangware vjana sugu namba nane. Wakisha kitu beji na kanare na madremu. Waimame injection azare funga pao kama nane. Na wapige nduru ni mwate uza manungu na tuki munju. Walageu kama bubu amepiga magotu. Neza dhanya na budu anadaini mwake ndani. Njugu njugu ni kijana wakambi flani. Jamuri siwa leo siwa jana wala
jana. Run the track!
Kabuyaka, bad man, let a light
up. You wait here, mutu nice, when you tower bamba. Shell kit, wana mwita motangaria. Kani dam, ajawaiye kumangaria. Togi wa, ana watengene zangaria. Zambas, zambas, ana wanyandusa.
Nyandu,
ana wanyandusa.
Nyandu,
nyandusa.
party. Sailors kuna vitu zijai tuwacha. God stroke na mafans madem na shada. KLG na DRL malkuta waka. DJ leta wako rake kistimi ya jabos. Niwekia mtu nero tumenye towa bamba. Masilva wana mtu tamotanga ya. Kanita ajawai ya kumunga ne. Kaliwa anawatengele zanga ya.
Every time me a big it Nike Zima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari Nike Zima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari Nike Zima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari Nike Zima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari
Shika jaba shika mtoto dele babulas Nige mungu kwani nini hola gala dance Shike meza shike unanga yani double chance man Mido fisika unarada kuna kwa top bond
New position, yalla new position. Nike Zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari. Nike Zima washa buda chesa na nari yati. Buda chesa na nari.
Rada rada ni gani? Tuingie ndani. Chumisi bane mina jua uko honi. Janta ni janta juu dundu inamata. Ganja fama ni wale wajanja. Kushoto kulia wanachora namba saba. Wanachora namba saba.
Shukri wagri shukri wali. Ten 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 ten. Nasema shukri wagri shukri wali. Ten ten ten. Yo, got it. Dondosa, Natty girl, Rombosa, Rombosa, Kila Mutu, Rombosa, hey!
Nike Zima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari Nike Zima washa buda chesa na nari yati buda chesa na nari Yala Yala
Yala Yala DJ Litmus eating a
bread Lani siku na nide ya kutwaka Badala tu kuna sema tuta Nasi shute mpwana naji wa kutwaka Akitwaka boy shen anamau Rauka tuta stimu za kutwaka
Mamboko, nakangoko nakasesa kama koko ni aje ni chape wa makale Suna juwa minataka tukinare Ni wawasha ina mtakubale Take indena anawasha tukingale Na daibong e-form nisha sare
Lani siku na nide ya kutwenga Badala tu unasema tuta Nasifu dem wana najua kutweka Akitweka boy shell anamau Rauka juka steam za kachacha Ni kuperiba kaka magira kifau
Na kuna vile ntangaza shash Buda basi na kuna vile nasaka bash Sauta catch na kuna vile nasaka cash Nina shaba na kuna vile napina gono Nada ipaka onda vile nangwa usoko Super fly na viva tuwa chiongongo Nina jugu dula ndula kwa manyodo Ni undugu mayeksi unatema ngono Pesa otas shereo singizi wa pono Mboko fast mroro sienda taka pono
Leni siku na nide ya kutwenga Badala tu unasema tuta Nasifu dem wana najua kutweka Akitwek boy shell anama Rauka juka steam za kachacha Ni kuperiba kaka magira kifau Upa upa eh Ai upa upa eh Ai au madem wasimame ama wainame
Ah we we wainame
Au mangeso simame ama wainame
Ah we we wainame
Na basi wainame
Ah wainame
Si basi wainame
Ah wainame
Si basi wainame
Ah wainame
Si basi wainame
Ah wainame
Sikia leo vile maani mekupangia adi Landi utachezea gia Mi upenda ile filo kuwa menikalia Nuki study vile we uwa unatulia Waithera we maga gata gate kado Genaga we kwa kwa oge tabia toido Gakeno kigwa robo weyo heterezo Okainya wezere ginyo famia dhade Dhade, dhade, eni dhade Oh! una nide ya kutang. Badala tu unasema tu tau. Nasifu dem wana najua kutang. Kila mtu mwita bazen. Just on the water. Ya mwatan. Just on the water. Ya mwatan. Ya mwatan. Bila ya left me.
Mashinani amenitoa magizani madhina madhina nimeishi mashidani chosha kanilea na mashida mingi flani na kugoja igaya yako tulishi kanisani kani come up justice nimeuma vijana kuchoma joi uuma Jesus wept amini agate kiufogo dhari sema menifanyike kifogo dhari blessings mwagike kiunadhari msitulia tutachishe Jesu ne muadhani na ne muadhani Jesu ne muadhani na ne muadhani
Danu mandishikilia toka mbali Kani chuo mkutupu kama bunda Kijijini watu we walibonga Na wazazi walikuwa banunuka Na masizi walishiko wakunga Wangi wao walidai kunivruga Ne waomba wanasema nina pupa Sasa cheki blessings ina jai fufa Umani best wanasema guy fafa
Just on the mwathani
Amen
Ne mwathani
Amen
Just on the mwathani Ne mwathani Ne mwathani
Amen
Bila ya left me
Toka hohe, damn days ata siku wanangohe Ungenipata two days ni mebohe Bila shua bet ati nitajohe Pumzika sija kankuwa mbea Kumzika kata nintaozea Blessika na shukuru minamea Kiss my tushu shumiombea Bila ya ningekuwa na teketea Injili singekuwa na nyezekea
Saitani awe Chene life yangu kaze Nishaji wa gone top for them Kila mtu mwita bazen Jesu ni mwathani
Amen
Ni mwathani
Amen
Jesu ni mwathani Ni mwathani Ni mwathani
Amen
Bila ya left me Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na iguliki, koma Na kukembea kwa kitu, choma Kaina washa kibiriti, shona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na iguliki
Kichungu
Niko madao
Na minataka
Chodora sasa
Ha! Nyoka ya shaba
Kadibeti lazima na imada Marathoni lazima atangada Serimala so na ipiga randa Sime ni kaza na ikula kwa veranda Nipe head gani jome make mine Funga mlango si kamu on time Number 7 figure 8 kula 9 Leo ni lazima utakamara 9
Chunga nyoka sana inatisha Kuche na wacha stripes tatu Adidas Hakuna dawa, hakuna kupona Tukujua kitanda, hakuna kusonga Shikilia po vile mzea nataka Sauti nasikia tu ni ya paka Piga kelele jirani wasikie Nyoka ni ya shabe binyambie
Nasikipe inyama, nakikita inyama Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama Nasakate inama, sikata imama Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma Nakukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na iguliko Toma, nakukembea kwa kitu, toma Kaina washa kibiriti, chona Kani fimbo ama miti, konya Kani kubwa na iguliki
Kichungu
Niko madao
Nami nataka
nyoka nyoka chodora sasa enga enga
nyoka ya shaba
check mimi ni pedi wa mapedi napenda minji mahaga bigi kitu napiga kuni kuni hadi kutwa sema fuck boy kucheza chini na huku chini nimebeba kijupiki wanaogopa mimi nikafia nishaipa mbota wangu akachizi
I was a fast motherfucker
yeah, niko kwa sauna na nimewasha loud tuko zile area nyimwezi kukwa allowed tuko tire na mangezwa na marasa round VIP zile area zinanga makrowd CTID bado niko around niko kubwa sana utadhani ni madharau niko ukurwa kana nararua mara chikado pita na fence ruka mawai nianji kamene kam niku kiss hisi kameme kam na kakibe sina kirende
flete kirende
asikipe inyama akikipe inyama kwaza msipa kaza kunyi aputa inama asakate inama sikata imama leo kamari mchezo rungu aputa itana goma nakutembea kwa kitu toma kaina washa kibiriti chona kani fimbo ama miti konya kani kubwa na ikuliki koma nakutembea kwa kitu toma kaina washa kibiriti chona kani fimbo ama miti konya kani kubwa na ikuliki
chongo
niko madao
nami nataka
chodora sasa
ha
nyoka ya shaba
napiga shasha dekili na toboka nikipiga mashot minasikia kukunyonya na sita mind huyu monkey ukinyonga nikushike matai manze manzi unabomba asha mwaga na sijashika paja asha niguara na sijafinya paka bonge la duba na dai kuikuta shada za chuja manze zinalipuka ni mimi na we hiyo haga na kuna ni vipi gathe hebu chafua machupa
yo what's up guys this is the trendsetter at XD and Dylan this right here is the biggest jam in the 2-5-4 check it out on YouTube.